Zuzu on the beat.
When I wake up in the morning,
in the morning, in the morning,
as soon as I'm kissing the morning,
in the morning, in the morning,
na la la na picha kitandani,
kitandani, kitandani,
mapenzi no miza moyoni,
moyoni, moyoni.
Wendo pacha wangu, mrithi wa bibi, utuna visa vyangu, vyote na kukabidhi. Even me mama, unanumiza, usiku kipiga simu, unajiliza. Nasikia umeolewa, ntaleta zawadi, tunza heshima isiwe ilimradi.
Hey, I love you baby, I love you baby, japo shida na bidi nizoe, sina budi nizoe. Hey, I love you baby,
I love you baby,
I love you baby, japo shida na bidi nizoe, sina budi nizoe.
Record.